Waliwe bintu binjiga baganda bange njagala nnyinyonnyolo manye kituufu. Yo omukadde omukazi era n'omusajja baaliwo nga twevuga. Nasubwa kyankola by'okuwa omutonza by'emikwano samanya. Mu amasanyu ga bulakatana kutta bantu baaliyo be banyonya kyali kisiku. Kabaka ali mu lubiri ne bakisimbe z'abaganda zaavuga. Ddala kye kyali kisawa mu kwefuga okwo twalina ekisuubirwa nga kya bulungi ebuuka bitalaganya b'oluganda n'ababi mwe bajjira. Okuva olwo ekyatutuukako baganda bange tulifa tukiyima. Mazima ekyatutuukako tetwatereera baalina abo babbibwa. Sirimba ekyatutuukako tetwatereera b'oluganda battibwa. Batwale batwale obutemu bwabwe bwe twabako watwanyiwa. Era tusaana tutenda abalwanyi baffe baatuyamba beebale. Kulwanga okuva olwe nnavaamu ne ndabya ensi ekibi okusyawulira n'ekirungi nga twabonaabona nnyo baana battu ye kiki tetwasobya. Olunaku olwali nnyubu mu ggwanga lyaffe nsaba kubaaliwo okujulira nze bwekyali kituusa atabya mikwano otwaye tulwevuma. Gw'omuntu omunyumiza oto kwefuga ngeri emisinde badduka. Mbuulira w'osabaniza ku meefuga ku b'oluganda baba. Mbuulira w'osagambiza ku meefuga ku byaliwo bye mwalaba ekyo kya bulimba byali bibwobeera n'okukaaba okuva nkaaga mu ebiri. Ng'amaziga jjulujjulu tigazze abantu aga Uganda gaasoba agaali masuku nga batuttamanyi gatala emikwano noonyi bw'ekitooliro. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twatamwa. Bagende bagende gye baabazaala twabakuwa twanyuma. Okweyo ebizi ebibaawo mu ggwanga lyaffe twali tusuubira okuba obulungi naye twagwa mu nsobi tetwategeerawo emikwano twawuwa. So ng'obutamanya bwe bwatusuula okussaako n'endowooza z'amawanga n'omuntu eyakusinza bakusinze kujjako abatamanya. Gw'omusiru akulembera ky'eggwanga lyaffe lirimu abagunjufu ekyo kyali kivi n'amagezi amazaale kyamuwendo twabakoowa twamala. Nga bajja bajja nakikiyitibwa ndipisa okujjako okwo twebaziraga abayimba njagala mbabbireko nti ebyabo ebyaggwa twabakoowa twanyuma. Bagende bagende gye baabazaala twabakoowa twanyuma. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakoowa twatamwa. Oba enseegula mirambo saaliganye ng'owuwa tudde wali gweduula maama twekyatutuukako mu ggwanga lyaffe tulifa tukiivuma. Emundu n'ebiso bye byakolanga twatuuka n'okuyigwa ng'amagunju yembeera n'obuyinza baana battu ekintu ekyo kyannyuma. Yeki kitabayako ekyabanyiza ku kibanga weekiri baalyogedde omusango gw'okufa tetwaliganye twaligasse waakiri. Sirimba twasigala mwaka kukumundu olw'okuba tetwamanya. Era binannyini buyinza Mungu gy'ali alibawa ekisaanira okusukka ku ekyo tebuyiba ensiika era n'endowooza b'emikwano n'ennyolo. Mazima mwatulanga ki kye twasobye ekyo kujjako nga bwemage. Okufa okwo kya butonde twategeera naddala alwaziza owuwa afazaali afa n'omuziika kaawo n'otegeera waasiwaasi n'akoma. Wano okuziika kya buwangwa kyaffe kyadde omuntu aba n'obutulo n'atakwata buli lw'omulowoozako omukwano tuukawo weyeebaka. Naye ffe kyatubuukako jja b'oluganda b'obutulo baabula. Mazima atwalaba magumba juzijuzi n'obuwanga baabuwa ekyo kyatukeeta yaani yayamanyi nti zeerikyuka amuleke mbalangire. Batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twanyuma. Laba ebigenda bitonnya ebitooletoole n'okuba tetwamanya nti ekisa kisa sirwajja okwota baganda bangabe emikwano mwasaba. Thank you. obutemu obwenkukunala bwe baalaganga omukulu n'omutali pakitenda ne mu nsi z'ebulaaya kyategeerwa tulina okubeewala bamuntu nsola abayaya ate nga basinemu kubba basoba katusindiikirize ekibi obutadda bo baakola kalungi ky'okututta neri abatuukako awo gw'abasinga twabakoowa twamala mazima ebikolobero bye mwakolanga mwazaala empala n'etagenda kuggwa kino kyatusukkakawo gw'abasinga twabakyawa twamala amabujje baagalanga kye ge baasalanga kino kyatulagana t'obukyalo ako kaali kakodyo batutte mu nsi n'ensi okugyekwa gwamma kyenkola bannange baalutuuse obeera ekirowoozo okuba ekirungi bogoba musajja munno mwana watta obugero obwo bwanoga abasajja baali batuyigga baabayiggera omuyiggo gwanyuma bagende bagende gye baabaza twabakuwa twanyuma batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twatamwa obeddanga eyenyonyi namunye ku nju bali mu ffe kyakabibya nabaati mwabaali ab'ekinywi nki baatulidde okumanya nga kyannoma twabaleka tubaamanyi bataayi baabwe n'ebibi bye mwakola mwe mwatutunda waliwedde mwenenya duniya weeba obulanga mwasobye mbabuuza muliteekawo obusavu mu nsatu obuzaale bwa wano waakiri mwalibisibye nga badduka ne mutasala bwe mutyo laba bye mwakola ekiro nga mwekisabwe bimanywa batamanywa musango gulibeera yeera baana batto lw'ebibi bye mwakola nze munnaku mmaliriza obugambo bwange katonda lugava alina obuyinza yabakulembera tulungamyenga n'okubeera beesigwa obujja neffe twatubyewalenga ssako obusososo omuze namutta tuli baana ba uganda nyaffe y'omu lwaki olwatwerumu gwe kabaka namugereka eyagereka ensi nawuli ekibeerawo omanya nga kijja ku lw'obuyinza bwaffe twesitudde tujunootusaasire nga tuffe enkala amata katonda bwattu lyeddembe n'essanyu okubanga byeffe mu ggwanga lya uganda byawula dda tujunootusaasire batwale batwale obutemu bwabwe twabakuwa twanyuma bagende bagende gye baabazaala twabakuwa twatamwa era tusaana tutenda abalwanyi baffe baatuyamba beebale bagende bagende awo gw'abasinga twabatowa twanyuwa.